girl, if you don't know, you know.
You know
Sylvia
that.
Sylvia was sexy. Mad.
Just a legend.
Muziki tuva kuva 5G. Manajamu kajanke itani ID. Kumo yango chiba ID.
Emi zindalo jongeze. Jongeze.
Kanawe kabaka kuva kafati.
Akagimba kabongere. Ra. Kabongere.
Kanawe kabaka kuva kafati.
Wan soka. Osoka kukateka kuchitimba. Katikwe baka janganga mupira. Lord of mercy, God man siria. Muziki muziki tuwapatia.
Na mungu wakuna, nuri wajibusa.
Muziki kutabuse tubuna bukona.
Leba kwebwa kona, kwebwa chusa.
Muziki kutabuse tubuna busona. Migade ya tambu dede na chite. Bazina mufasanga basi marumone. Apo iba galu bonaba matite. Sivivi ya wase kwene viranje ranje.
Kali medicina like ginger. Ama kamenye kabali ya buhinja. Waka kuba selekta ba ya singa. Kaba digize ba parkinga.
Emi zindalo jongeze. Jongeze.
Kanawe kaba kakuba kakwata.
Akagimba kabongele. Ura. Kabongele.
Kanawe kaba kakuba kakwata.
Wansoka. Osoka kukateka kuchitimba.
Checho.
Katikwe baka changanga mupira.
Checho.
Lord of mercy, God masiria.
Checho.
Muziki muziki tuwapatia.
Like Montana. Oh mama,
unforgettable era gueto. One time you make me star mama. Girl you make me star mama.
Level.
Sawa ya muziki atewe raza.
Yeah.
Tumanyi mazina chiwe kwa saa.
Yeah.
Dako kubalio bagendeka. Otula vile mchitangaza.
What?
Sakala waza you see you know. Sakala ya da waza mbubi chivi no. Hey. Ready yo ne ku TV yo. Kuzibana kuchitimba tuvimba. Tudalujungaze.
Kanawe
kabongele. Kabongele.
Kanawe kabaka
kubaka kwata. Wansoka kukateka kuchitimba.
Checho.
Katikwe baka changanga mupira.
Checho.
Lord of mercy, God masiria.
Checho.
Muziki muziki tuwafatia.
Mwembena neze XMG. O muziki tuva kuva 5G.
Manajamu
kajanke itani ID. Kumo yango chiba ID.
Wansoka.
Kali medicina like ginger. Aba kamenye kabali ya buhinja. Waka kuba selekta ba ya singa. Aba digize ba parkinga.
Unovu wame wa muziki sugar cane. Try it out, you wako kill the pain. Afne musi tudi yunga nkute pain. Nemu kwa nogu angoli doctor brain. Slave ya wase, generation queen. Take your music now to a higher level.
Mad, you know, you're done.